Nobody wanna know. Napita pita vipi kwenye maisha, wakuradhi wani photoshop, wapate habari pale insta, wakufollow ni follow. Ukibunga shiti mina kublog, mavicheche kazi mnayo mtakoma. Piganguru wakibana wao tuende bongo, tuende tukaruke tebe,
tukaruke tebe.
Ata kama wana nisimanga, wala I misijali about them,
misijali about them.
DJ wanna play this tune, najua kila mtu wataruka. Najua kuna wala nanitaka, lakini mimi siko single.
I'm taken,
how am I a one ni hawa.
I'm taken,
how am I a
sipendi wivu.
Mina mdu siku single,
wacheni kubu.
Nimejasema siku single, so usilete shogo. Nishajipata kama mnaona na wabua, zimeni data na enjeka. Kutuwa mwishi kuzogo, zogo, zogo. Mwenzi numila kiki, magoma ya na hiti. Toka enzi za kuwapi ni kufate, mbaka leo ni kufiti. Na maninu ya mkosaji, ya ni njimiri ziki. Mungu ndo anapanga, Mungu ndo anapanga. Wanashanga, wanashanga,
mama.